dachimsafi.com.
Welcome. Sa. Producer Chroma. Akonko. Nilikuwa nimetulia tu na kunywa chai. Ya tangawizi nikikula tu mayai. Sina noma nimetulia walai. Mfupa akakuja akishout akadai. Guy. Meja nimehadija. Nikajua ukitwa na jina ya ID. Hapa kuna noma moja melipuka. Ayayaya. Who is this? Anakutumia nudes na emoji kiss. Nikamwambia baby na then you never think. Akasema wait. Kitu last week. Nilipata shati meja lipstick. Alafu this week unani play na this bitch. Kanipiga bare. Do you think I'm stupid? Tachukua vitu zangu ni kuachie hiyo nyumba. Uleteo mapoko wendele kuwa kula. Nikamwambia baby you know you're my life. Mi ntakuoa, I'm gonna make you my wife. Nikapiga magoti nikamwambia I'm sorry. Nikaanza kulia nikamguza roho. Akatulia nikamsho. Ini ya mwisho. 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 Aki baby nisamehe, I promise you. Ini ya mwisho. Ini ya mwisho. Ini ya mwisho. Ini ya mwisho. Wacha ni cheke. Ini ya mwisho. Ini ya ae. Ini ya ae. Next day nilikuwa nimetulia. Kasikia beste yangu wamenipigia. Utakula jaba, unasikia kuchana. Nikamshow pull up my brethren. Pull up my brethren. Mina kula jaba tu polite. Nikapata message, are you free tonight? Super, amenitwa wazimu. Ni klande, moja kitu. Nikambia beste yangu anipeleke South B. Super, kasema tutumie gate B. Hapo ndio beste yangu alishika rada. Akanambia meja nini atakufanya. Nijuzi tu manzi yako alikupata. Ukamuambia kuwa player umeacha. Kabla ni mjibu manza kafungwa gate. Vile ameva, ameva amini. Ukicheki thai zake unge amini. Baka beste yangu akasema na kafiti. Nikamwambia ewe, we nikaa mimi. Akanambia nukishikwa, nikamjibu hivi. Ini ya mwisho. 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 After tumekulana, stakulana tena ni ya mwisho. Ini 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 ya mwisho. After tumekulana, stakulana tena ai.
Hey mazeo kwanko, hizi ya mwisho zako zimekuwa mingi ya zishi.
Zipo lusako mizi ingani.
Bana, zime utapoteza familia manze.
Kabuda zime kwa mini ya mwisho, ini ya mwisho.
Wewe umezidi manze, wewe umezidi man.
Kabuda chiki, ini ya mwisho. If you know, you know.
Yeah. Hello, babe. Eh? Mwote nizamaa nikatia simu? No, like, mimi of all people, babe. Utamaa nikatia simu.
Baba, acha kusema jamaa. Sema meja, amekatia simu.
No, of all people, mimi. Unachochuma tukapi na ujamaa, like, kai. Mimi sasa, no, me of all people. Ata nikatia simu. It's unfair, man.
Mimi ya mana ngapi, men are dogs.
Men are dogs, man. Men are dogs. Lakini si chihuahua.
Tafuta chihuahua, basi.
Chihuahua ndo mzuri sana. Men are dogs, man.
Perfect.
And action.
Let me not go be out of here.